Ajá. Tío mío. Kuru Kenzi.
Kenfizo on the beat.
Nakupenda straight from the heart to sway shuku. Deeper than a parents na luku. Huku kuna msichana metulina kwanga ngumu. Wengo napenda maisha na kimbia kagurudumu. Vijana wa Nairobi lazima ukope makunguru. Ya mama mekukanya kakupiga marufuku. Ansema nda kupea stress na nda hepa majukumu. Lafu mini star yu ni life ya usumbufu. Wasanini watu kutoma vitu mezo ya kusikia. Haikuhusu na nijua zaidi ya hao kuambia. Miche kitupu kabla ustana usanii kuingia. Rupu rupu zezi nchenju wataki itulia. Nakupenda bure na natangaza msimamo. Ulimi nimekufa sini mjamo na babanya sote tule. Achana wali mwingu wana mambo. Ningependa sana kuonekana niko mbevele una.
Oh my baby desire. Stezi mbaya. Woman I will be loyal. Every day. In every way. Every day. In every way. Leo ameandika love letter. Hey, bad boy confession. Umenimaliza waila. The way you dress. Mama you did do me like I'm possessed. Every day looking flawless. You're my angel, my goddess. Ulinipenda bado. Nikiwa chupri sijashika mato. Na umekuanga my ride or die yo. And you never ever do me shy yo. Mata nikibike Lambo. Siniwe utasita pokano. We take a drive to the back island. Zabe zetu za kitambo.
Take me higher. Oh my baby desire. Stezi mbaya. Woman I will be loyal.
Every day. In every way. Every day. In every way.
Feel you're my destiny. Constantly on a check you the best in me.
Best in me.
I fall in love when you invest in me. No one above you was sent to me.
Sent to me.
Me not feel you're my destiny. Constantly on a check you the best in me.
Best in me.
I fall in love when you invest in me. No one above you was sent to me. Me not feel your mind. Me not feel your mind. Constantly my destiny. Constantly my destiny.